الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. متن عملون جرا مجفو بانغال يونا غا الله تبارك وتعالى ثم سبع الله سيبي ينجرا نيمي ليمبي نبو في محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبزع الله a chatuwar da ya ce ngira chobulam na tuwa ne ya ce ngira chobusilam abalunji ba mu'tamirina abazin mikoloja umura jino mubiye ngira Allah biya tuwa da ya ce ngira chobusilam Allah ba kuwa obusilam kanyongere konti obusilam obutufu Allah ba kuwa gadde uruagalo lutagambika abaddu bafunye dunia eno nebyo nebitegeezo obulungi bwayo naye nga Allah tabawadde busiraamu yawman qiyama kugenda kubeera kwejjusa nakuba biwoobe Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'ani tirubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin abantu bonna be mulaba tiba ku nsi kuno nebitiibwa nessente n'amaanyi mwebagenda okwejjusa yawman qiyama nga batuuse mu maaso ga Allah nga teriyo kalungi gye bali okujjako omuliro yagamba Allah bagenda kwegomba ekintu kimu laukanu singa twali basiraamu tebeegomba kudda kufuna mayumba malungi bitiibwa maanyi ga dduniya bufuzi wallahi nga beegomba kudda kufuna busiraamu nga tekikyasoboka kyovaolaba muba anbiya alayhi musallatu wassalam wakadhalika nemba bakaba Allah mudduwaze basinga ku kusabe nnyo era mudduwaze mbasabira afo zembalamira okubira ntwesabira nnyo nga bwe tubadde ku Kaaba abadde abali mu safari badde bajja basaba mu basi mu bintu by'obo sabe nnyo omukyala nga bw'osabye abaana ne sente omwami omwami nga bw'osabye by'osabye abange tusabe nnyo Allah tutenga tuli basiraamu mudduwazo saba nnyo Allah akutenga oli musiraamu kubanga kwe kwesima kw'omuddu fi dduniya wal akhira abatuuka abalongoofu bannabbi ba Allah mudduwaze basaba bagamba nga tawaffani muslima wa alhiqni bissalihin Allah wangu kusabu nzite nga ondi musiramu Yusuf alayhi salatu wassalamu bwatu Nabiyu na Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwatu kusaba Allah kumutanga musiramu Nabi wa chisabide Nabi wa Allah olofe nenga asaba Allah amutanga musiramu Allah tabaraka wa ta'ala natuko kutula mila mu Qur'an intu wala tamutunna illa wa antum muslimun umshala sayebi rozo malakul maut tekutuka ko okujjako ngoli mu busiraamu oli mu mbeera ya busiraamu nga ne kibayita obusiraamu kyeki amanyi batugamba nti kibayita obusiraamu huwa istislamu lillah ye muntu okwewaayo eri Allah okwewaayo wenna eri Allah n'otakomawo inqiyadu lahu bitta'a n'ogobekerezaako okubeera omuwulize omugonvu eri Allah bwakuziyiza oleka bwakulagira oteeka mu nkola nkiyadu lahu bitta'a wa khulusu min ashiriki ayitibwa omusiraamu khulusu au bara'atu yeewalira ddala shiriki ennyumba eyo Kaaba fenna akakasa gyetumanyi gyetubaddeko gyetwetololedde taabudan nga kusinza Allah Allah yaragira Ibrahim alayhi salatu wassalam namugamba antahira bayti lit-ta'ifin tukuze nyumba yange Kaaba ogijjeko byonna obujjolobera bonna obwashiriki kutukuza Kaaba kugijjako shiriki yali yeebunguluddwa abashiriki eyo nga yeebunguluddwa amasanamu nga bwola abantu babadde bagyetolodde nga masanamu ombaka Muhammad sallama afuna fathu makka addamu okufuna makka eno ngaavudde madina gyetwasoose n'asoma ayegamba nti wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna al-batil kana zahuqan ombaka najanga asoma ayo ngaba okona masana mbugagwa bwa okona masana mbugagwa abange bo busilamu kwe wala shiriki khulus min ash-shiriki wa ahlihi nogattako nokwesamba bananyini shiriki deroba mama abamu obatu okufumbiza abana babwe singa gwe baleeto gabo omuwala la hawla wala quwwata illa billah ebinene byakola ku mpombo z'abako fenna twali tubiwula byekuba twali tubiwuliddeko ne bateeka obukyafu mu mmere y'abako akagalanda ne batawaza amazzi ne bayiwa mu mpombo z'abako omuvubuka ono ayagala ennyo omwana waabwe ebyo na shiriki ne bwe kityo abange tubeere basiraamu nga bwe tusaba Allah tuli basiraamu atutire ku busiraamu naffe tuwangaala obulamu obw'obusiraamu twewalire ddala shiriki era tubeere bagonvu eri Allah biawni llahi tabaraka wa taala nga masheikhe bwe bajja tumaliza omusomo gwaffe njagadde tugyemu ezimu ku fawaidu oba oyinza okwebuuza nti biki byoyize mu umura ebyokuyiga byetuyiga mu umura ku mbeera gye twajjiddemu ne wetutuuse leero okubeera nti emikolo gya umura gyawedde nkakasa buli omu alina kyafunye imma afunye ilmu diiniya alina kyayize kusaidiya eddiini oba alina kyeyongedde okutegeera ku sayidi yedduniya diiniya oba duniyawiya amma jiha fe gyetwagala abange ye jiha yeddiini mu byokuyiga ebiri mu umura abange tawhid tawhid okwawula Allah tabaraka wa taala abaddu abalina entegeera nti obusiraamu bya buwangwa bya barabu wallahi fiihi faru waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'abawarabu n'obusiraamu ku kaaba eyo kwennyini kwawangalirako abasajja ba abu jahali ba abu lahabi ba ubayi ibunu khalafi n'abalala abafaanana nga basajja bashiriku okuwangalira kwabwe ku kaaba tekyabawonya muliro gwa Allah kasitabaagana tawhid era omubaka yajja gye bali ne tawhidi kwawula Allah ne bamugamba nti Muhammad oyinza kyokutugamba nti Allah tetumwagala nga tulabira enjuye tuliisa bahujjaji abazze okukola umura tubawa ebyokulya tubawa ebyokunywa Allah n'abagamba nti ajaaltum siqayata alhajj wa imarata almasjidi alharam kaman amana billah muyinza okgeraageranya okulabira kaaba okulabira abajja okukola emikolo gya hijja umura twala tugende nemukigerageranya ne tawhid muyinza okukigeraageranya ne tawhid amakulu Allah abagamba nti nemunayoyota kaaba nemugirabirira nemugikola ki nemugikuuma nemugigulumiza ebbanga limala nga temulina tawhid temulina bulungi abange tawhid tumujjukira bwe twabadde tutandika emikolo atawaf bilbait ekigambo kye twayogedde bisimillah allahu akbar okwata ku hajar al aswad oba okunywegera oba eshaar okulaza ekigambo ekyo bisimillah netutagamba nti bisimi lubaale bisimi kibuuka bisimi kawumpuli bisimillah ani omulala mukasa dungu bisimillah mulinnya lyani noga nti allahu akbar allah yasinga byonna maa alasaf ashadid omuntu ekyakyoge naga nti allahu akbar nga kiri ku lulimi ate nga waddayo ewaka wansi w'obuliri waliyo ebibbo by'abalongo saalongo naalongo balina ensawo y'abalongo abaana abato babeera mu bisenge by'abamama baabwe mu kulongoosaayo omwana yeewuunya taata gamba talina ssente ate wansi w'obuliri waliwo ekibbo kiri mu mwaka ebiri mulimu ensimbi eŋŋanda mulimu emmwanyi omwana labawo ensumbi waliwo waliyirizi waliwo wali emmindi waliyo effumu alabayo endeku ez'ensundu emigga egyewese yaahe ebyo byonna bina kada byonona tawhid fa ithan aganyuddwa mu umura eno ne allah gwaliza n'akola hijja oba yali akoze ku hijja abange ekisooka attawhid al aqidatu awalan enzikiriza yesooka bwe twabuddawo ne tugamba nti allahu akbar ekigambo ekyo mu'tamir au hajj agizemu hijja olina okukyogera nga okijja ku mutima ti allahu akbar teriyo kisinga allah allah yasinga byonna oluvannyuma n'otandika okwetoloola bwe twatambuddemu mu kwetuula twalabye maqama Ibrahim. Awalu faida ennene si mujarradu kulaba girasi n'olaba ebigere. Man huwa Ibrahim alayhi salatu wassalam? Ibrahim yani Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amwogerako yagamba nti wattakhadha Allahu Ibrahima khalila fa subhanallah. Sheikh Shu'aib Allah namala agamba nti Shu'aib oyo mukwano gwange nga Allah yogedde erinnya lyo oba namala yogedde erinnya lyo omuntu oyo mukwano gwange Allah rabbu samawati wal ardu. Ekigambo ekyo Allah yakyogera ku Ibrahim nagamba nti Ibrahim awe mwalabye awe yayimirira ewali ebigere byawo obatugaa yayimirira nga azimba Kaaba. Allah Ibrahim tulina okuddayo ne twebuuza lwaki Ibrahim, lwaki tewaliwo bya muntu mulala, lwaki tewaliwo bya Abu Jahali, lwaki tewaliwo bya Abu Lahab, lwaki tewaliwo bya Abdul Muttalib? Ibrahim man huwa Ibrahim? Oyo tawhid. Allah yagamba nti Ibrahim oyo hanifa muslima wama kana minal mushrikin. Ibrahim teyagatta ku Allah darusu nina abangeri mu umra abami nabachara kwawula Allah mahma kana al-amr ma kathurat minal masa'ib niwona afuna ebizibu bifanana bitya nywerera ku Allah tuva ku Allah. Ibrahim alayhi salatu wassalam nebatulaga waayimirirawo tuyitawo kwebuulirira amma baddu abalina obulwadde mu tawhid fi qulubihim zayghun ogenda okulaba bawe weteggiraase bwe yeesiiga alawateekako feesi alawasigako akatambaala bwe yeesiiga yaakhe erikkuba erikutwala ku shiriki ebifo ebyo weebiri awo kwebuulirira. Ibrahimu omutegeere mu mutima buli wootegeera obunene bw'abantu abo weeyongere kutegeera fadulo yaabwe. Amanyi batugamba nti Allah okugamba nti Ibrahim wattakadha Allahu Ibrahima khalila tuddayo ne twebuuza nti Ibrahim yalina sente? Allah yamufuula mukwano gwe lwa sente? Yali mufuzi? Yali mugagga? Yali Allah yamufuula mukwano gwe amwogerako nti wankizo mu bitonde byonna lwa tawhid? Ibrahim yayawula Allah kitwalabye nga tugenze Mina akagundi ako ketwalabye waggula awo yuqal endigawo yakolaki weyafunira endiga jiyasala mfuti okusala Ismaila awo nakutujukiza tawhid ku Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe tutandika okwetoloola ne twetoloola batugambye nti baina rukunul yaman n'okujja wano ku Hajar al Aswad era wonna tujja tugamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi l akhirati hasana wa qina adaba annar rabbana. Aw nna tetwasaba ekibuuka, lwaki omuntu agamba nti rabbana atina fi dduniya hasana ate bw'afuna ebirwadde bw'afuna ebizibu ate n'omusanga musabo? Olaba tawhidi bw'omwonoonye ayonoonye tawhidi nawe mu byokuyiga ebinene bituyiga mu umura abange kwongera kunyweza Allah mu bifuba byaffe kwongera kutongoza Allah aadhame Allah agaziwe ajjule abukale emitima gyaffe nti yastahaqa okubeera nti asinzibwa ne twetuula nga tugamba nti rabbana atina fi dduniya hasanata wa fi l akhirati hasanata wa qina adhaba annar. Edduwa eyo gye twogera nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi l akhirati hasana kikulaga nti ayina obulungi bw'edduniya n'obwakhira huwa Allah, ayina obulungi bw'edduniya n'obwakhira Allah tabaraka wa taala. Muayimu Allah yagamba nti walillahi khazainu samawati wal ardu, Allah ayina amawanika g'ensi n'ag'eggulu. Kaifa takfuruna billah, oyinza otya okujeemera Allah omukyala yagala oluzaalo ate nga wagambye nti rabbana atina fi dduniya hasana? Abakyala baagala abaana wakadhalika n'abaami, naye ate wekituuka ku bakyala ashaddu, omukyala ayagala abaana. Allah yagamba nti yahabu liman yashaa inatha wa yahabu liman yashaa adhukur au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha. Allah inagwatonera namuwa abaana bawala, ainagwatonera namuwa abaana balenzi, au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, inagwatobekera balenzi na bawala. Yoyo Allah bwetwagambye nti rabbana atina fi dduniya hasana, wallahi kyogere ng'okakasa Allah tabaraka wa taala wa huwa alladhi fi ssamaa'i ilahun wa fi lardi ilah, ensi ye eggulu ye, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Abange tawhid bwetwavuddaawo tuchali kunsonga ya tawhid mu umra butwavu dawu ba sheikh batu mesezant osali le mabega wa maqam ibrahim ila tsala ora kameka nabiy sala ora kabili rake zebili rakiz ma'i rake zebili nabina sali yo murake sokana sama qul ya ayyuhal kafirun tawhid la a'bud ma ta'budun sigena kusinza lubali sigena kusinza binabi musinza wala antum namutu mujja kusinza binkulaji jebigwera naga lakum dinukum waliyadin muina dini yamu nange nina ndi muslim akhi nere ero tuli mu umma ngomzadde omusanga inamu tayinamu na ntengereze kuwa mwalawe msajja mukafiri lwachi alese ntebe yolugalamidzo alese tanka ya mazi mama na agamba inzi tutwagala oyo alese tanka ya mazi mitwale 5 lita za mazi lita mitwale 5 mitwale 10 otunze dini yo lakum dini kumwaliyadi otunze dini yo ne tanka ya mazi abange twenyumirize mu busilamu Allah bwatu wadde ombaka unaona yo risa tauhid ayeso raka isoka nasoma surat al-kafirun raka yokubiri ombaka tayabulwa bya kusoma au nakongera ko hakika tauhid mu Makka mitima ya basahaba mutima gwe raka yokubiri ombaka nasoma surati surat ikhlas obakul huwallahu ahad qul huwallahu ahadun allahu samadun lam yalid wa lam yulad lwaki ikhlas kukene nula mitima jino kujijja mu yonne bitali Allah ikhlas bal esure yo ba ahlu tafasir baga anti abarabu awo nyine kukaba dumbabu za nabi na mga mati sutlana rabbak tu nyonyole ku Allah awa wazabu wafeza tatawe yani mamo ululiolo ululioji Allah na mga anti bagambe huwa Allahu ahadun aliyoman Allahu samadun alladhi kamala fi su'dadihi wala fawqahu ahad Allah tayna wa tafari bitonde ye malira ate bitonde byo nabiy tafari Allah tata oyinayo goma nyinga simu etav ate nga solo kumanya ebitonde taliyo aljawabu taliyo Allah tabaraka wa taala ye malirira ate bitonde byonna byetavu jakola ki Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aw na tauhid ombaka nasoma ayezo na kuongera kunyweza Allah ndiye astahaqqa kubera ante akola ki asinzibwa butwa mazao katira tugende wali tauhid litugenda kusai baina safa wa marwa ombaka byatandika bwele atandika agena kwetula nagamat inna safa wal marwata min sha'airillah obusozi buno bubiri buli mwebyo ebyebbeyi ebyenkizo byani bya Allah tabaraka wa taala ombaka Allah tabaraka wa taala mu yagamat wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub yinna gulumiza ebyenkizo bya Allah safa ne marwa biri mwebyo mubonero bwani bo Allah tabaraka wa taala ombaka na agamant abda'u bima bada Allahu bihi ntandika necho Allah chi yakola chi chiatani safa jitandikira ne ombaka ngatanna bakutandika era naddamu na leta tauhid babu jahri yawashi kubo nabali yao kumusozi sozi ngabalengere eri na leta dhikira wenje togira la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده توحيد لا إله إلا الله تري ياسين زبان بنيني وكولاتي بوكسين زبان كجاكو الله له الملك أينو بفوز وغوينكو مرد الملك من باب الفائدة والوشي قامت تتركس من تقامت مالك يوم الدين نتوغاما انتي كباكا ولنا كرواجي ايو انو خطا انسو بي كباكا مباقا دابالي وانو mkakanya mkanya nange kabaka iti wakabaka ulenzo ngezi biri kabaka iti wakabaka mubaganda mujja kusoma kuita vya baganda muri enzivuna yabo era kitiibwa indaho eri abaina obunywevu ku nsonga eyo nti kabaka aweebwa erinnya eryo erya kabaka nti yabaka empewo z'abaafa subhanallah alla bwali era kabaka yabaka empewo za ekyokubiri mu baganda kabaka ayitibwa kabaka olwakaba buno bwe babajjamu nga bafudde kuba tebamuziika nako obeera mu masira kwebyo Allah inakoji aljawabu tewali katugamba nti maliki yaumiddin lahul mulku yainobufuzi sulta Allah yainobufuzi lahul mulku walahul hamdu yatendebwa n'amatenda amajjuvu Allah tainabukendevu bukubeera kuwulira Allah samiun basirun alimun buli Allah kyetenda nakyo kijjuvu bukubeera kulaba la yakhfa alayhi shay'un fi al-ardi wala fi as-sama taina chinza mubula ko Allah nga takirabi fero wedda tunonya migugu jaffe ku kisawu abane jituka no kubula omuddu obira hatta mufunduq mutubadde tusula omuddu nanonya chintu chenga takiraba ne mwasula amma Allah tabaraka wa taala la fi al-ardi wala fi as-sama taina Allah chinza mubula ko al-basir alaba ngo kulaba kwe wasi'at kulla shay'in kwa budabuli nsonga yonna ekibuzo abachara nabami alaysa allahu bikafin abida alla tayiza kumalira mudwe akulaba al-alimun tuli kuchigamba chigama lahul mulk wa lahul hamdu alla ina ebitendo yatendo na matenda baji amajjuvu alla tayina bukendeyo alhamdu lillahi rabbil alamin amatenda amajivu gani ka Allah tabaraka wa taala Allah magama anti albasir okulabaka kubona buli nsonga yonna fil ardi wala fis sama fil ardi wa fis sama wama bainahuma hatta wama tahta thara hatta alhitanu fil bahar nebinyanja buli kimu Allah tabaraka wa taala akiraba kati ekigambo ekyo tukyogera okwongera tauhid ono okubukala muki mitima jaffe Allah gejje mitima jaffe lahul mulku walahu alhamdu amatena amajjuvu gage Allah teri yaga ino kujja koye Allah bagamba nti muaye mu yali ayogera ku kukumanya kwe Allah yagamba nti ya'lam kha'inata al'ayuni wama tukhfi as-sudur Allah yagamba ya'lam kha'inata al'ayuni amanyeri serio lukweri yizo kutemya ku munno nentemya ku Bilal nemutemya ko bwendi nze naye message tujikoze eki abasigadde mwe mulaba kutemya naye temutegedde ekyo kyenkoze Allah amanyi kyentegeeza n'oli gwe ngamba amanyi diro eri wakati waffe tukyewuunya ekyo Allah nagamba ti wama tukhfi sudur naye musigaza mubifoomu naye oba toyogedde Allah amanyi kyolowoleza mujjawo naye oba toyogedde Allah amanyi kyolowoleza oba ondabye amanyi kyenkulowooza bwe mba nkulabye faidhan Allah yatwebungula ffenna wego tubera tukwasa ensonga zaffe wa huwa ne tugamba lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ino busobozi kubuli ensonga yonna tafakkaru ma'i mufamire zaffe ffenna gye twabudde okujja mu umura bameka Allah beerya wadde ekyengera kino bal nga mulimu n'abatusinga okuba obulungi alaysa kadhalik nga wallahi waliwo atusinga okuba obulungi sente ne waba gamenti ayagala kujja buli mwezi akinako istitaa Allah tawfiqi yunatajimua nenga asobola okulinyinyi nagende China nagende Dubai naumulamu nagenda mu Simayani Miami nagenda alabe ku New York City na spending billions and millions of money nenga tamuwanga umrah nife Allah tabaraka wa taala birahmatihi natekamba Dubai esewano wa huwa ala kulli shay'in qadir ekigambo ekyo omukyala buli wokyogera kakasa nti oli bazadde lyoyogera Allah asobola oddikuwa wa huwa ala kulli shay'in qadir abasuubuzi abali wano byoyagala mu business Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir byonna ebikutawanya waka baana twala tugende wa huwa ala kulli shay'in qadir beera ne yaqiino eyo mwani mu Allah tabaraka wa taala mutemujjukira Sheikh Siddiq Allah mukome aine chigambo che yatugambe wali ombaka msalama ngatulage mpuku muwekwe kanan ne Abu Bakr. Abu Bakr bwekwe komo mbatu nyumiza nga Sheikh yatugambe nti omusajja omu yagamba afana Bakr yagamba na bintu omusajja omu kwa abo singa atula wansi webigere bye na amala atula obwati agenda kutulaba. Ombaka chava gamba Abu Bakr nti ma wanuka ya Abu Bakr. Abu Bakr kichoroza ku basajja ababiri nga Allahu salithahuma nga Allah wakusatukubo kichoroza ani hizo bakosa. Abu Bakr omutima ne gumutebenkera na bachi tobo tubeera wali ku sayi buli otogera dhikire jogere mo jifiringa ku mutima wa huwa ala kulli shay'in qadir diraba do buddo obuladde bumuno banaga baseka buno obuladde buganda mbobulade alata mumudde mbyo kuzanyi mastula obobulade buganda bwetaga kweta ambulira fena alla tumwagala lwa kusamira naye buno obulade buganda era ogenda okulanga kiya nekikaya kye omusamize abambali mbaseka abakubiba ebitabo abashiriku abasamira muli warabu abange Allah idha saalaka alibadi anni fa inni karibun ujibu dawata da'i idha da'ani فإذا الله تمغات له الملك وله الحمد وهو على كل على كل اي نوب رد الله على كل الله تينا رد واتون ثبت في الحديث امبك يتلغان الله تينا رد وسن كغن سنه وبانتو الا نزل به دواء الله سند دغال الكولاشي الي ونيو بردو نو شو تويرني يقين ايو الله بريشر جاكو جوانيا الله ينوب سوزو امبونيا السكاري teriyo kiri waggulu wa Allah so kye kigambo ekyo awo na tawhid butumala ne tukkirira baina Safa ne Marwa waliwo wetwala byobutaalo wetwaddukidde mukawa abasajja kiso eryawo gye batunyumiza mukyala wa Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Hajar yamuleka awo naye nga atambula wa anoonya ki amazzi baddeeno bali mu ddungu temuli muleero bye tulaba fa subhanallah Allah namulisa namunywesa mumbere fana bwetu so nechi ache tuigawo kusafa une Marwa waliwo tawhid omuntu okubeera ne yaqini mu Allah obutagwa musubi hatta kabla dhalika nga Ibrahim tanna bakuleta wano wetuli wetuli wano nga tanna bakuletawo mukyala we n'omwana nga tewaliwo kantu konna bwe yabaleta n'abateekawo Ibrahim mukyala we n'amugamba nti ataturukuna huna owange Ibrahim olimu kutuleka wano mu kitundu ekitaliimu yadde empeke emeramu tewaliwo yadde amazzi Ibrahim n'asirika baga nti omukyala kyava mugamba nti Allahu amaraka bihadha anna yakulagidde okole kino Ibrahim n'agamba naam omukyala n'amanyanga ithan bwabanga Allah yakulagidde kwate kkubo ogende Ibrahim n'atambula n'agenda n'abaleka fa subhanallah lero tunu ya makka bwefaanana weyabalekanga ddungu buli omuntu obeera n'enkolagana ennungi wakati wo ne Allah ensonga zo Allah zitambuza buli wetunalongoosa bazadde enkolagana yaffe ne Allah ne bonaaba obuddewo Allah akulaga nti abaana tufunamu Allah jabbalabirira tukategedde bulungi so mbufunze nga mmaliriza bwetugenda ku Marwa embeera wetu bwefaanana awo nawolo tawhid la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk ombaka nagenda ngaddingana dhikiri eyo naakoma waggulu naagiddamu naddayo wansi naagiddamu naakoma waggulu emirundi musanvu wonnanga ali mu hakaka ki tawhid kwawula Allah tabaraka wa taala kajja kuba kabenje okubeera nti omuntu oyo byonna abibaddemu n'abyogera ate n'amala n'agatta ku Allahu tabaraka wa taala so mbyokuyiga tugende n'ensonga eyo olw'obufunda bw'obudde mu byokuyiga bye tuyiga mu umura abanga okunyweza enzikiriza mu Allah Allah tetumwawukanako Allah talina kiri waggulu wa busobozi bwe buli kimu Allah akikola ki Allah akisobola kyenyinza okukoonako mu ddakiika nga bbiri kale ekyokuyiga nakyo tugende nakyo tuyinza obutagaziwa mukyo abange tugobere sunna omusiraamu sunna kubanga obwedda buli wetutuuka basheekhe batugamba wano nabbi naakola wano nabbi naagamba temanna tugambako mukulu wa twale district qadhi mufti wano nabbi yakola wadi wano nabbi yakola wadi ekyo kiteeka mbongo baffe nembirowooza abaami n'abakyala tukolanga nabbi bwe yakola ki nga bwe yakola bal seka yinna goberere banga lya malanga atuzeyo kunkola yan ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta lya Madina jitwa badde ombaka ya gama ati man ahdatha fiha omuntu yinna akola bid'a akola bid'a mu Madina Allah ombaka ya gama fa alayhi la'natullah hadithi Ali ibn Abi Talib fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in alikwa chikolimu cha Allah chikolimu cha malaika chikolimu cha bantu bonna bid'a so bid'a dhalala bid'a bubuze wanwetuze edini wesibuka mubirabye bikolebwao tusalidde abafu ensalira mujirabye tibaina bateriddeko kabani Qur'an wanowesomebwa tibaina go bateriddeko yasini tibaina go basomedde bibuzo tinga ketumaze kati banne mujirabye muti Al-Fatiha pozi nga zisikirabye oba botwagize botusi ogendere okuziika tikati bamusomeremo otalakayim kati malaika zijja biri bwe zijja zinezikubuza bitonde bitonde bya Allah teweera likira totya botuddaye eri eddiini ate nabo baji yasembera ate fenga tuleeta obupya mu ddiini so idhan falnattabi'u wala nabtadi'u wanonnatuze kuyiga mu umura bituyizeemu kugoberera Allah tabaraka wa taala agambe ombaka akoze eki akibayite eddiini byonna bitulabi waneeneo wale wetulabye munga bukendevu bw'abantu omuntu takitwala nga kujja nayise kubanya sigala olaba sigala bamunywere makka kyobola nabbi yalamula nti bw'okola kino ofune zambi kikulaga nti waliwo abajja okukikola ki abajja okukikola nabbi yalamula nti omuntu akola kino emakka we Madina afune zambi lino tekitegeeza nti atagenda kikola nti kikole ng'omanyi ng'ofuna ki kati mbadde ndaba waliwo n'abadde banywa sigala waliwo n'abadde bambadde we bati waliwo n'abadde bakweyesa waliwo n'abadde bagirawe bati bida abweti ekyo kyabwe naye mbaka ballagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma umma yabuye ekyokkola basi Allah kye yamugamba akole fa idhan tuddeyo ku bulamu bw'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abakyala obulamu bw'ombaka budde mumaka sunna abaana bo bakusanyuse nga bali ku sunna naye abazadde abamu omusanga atamu omwana okumulaba ku sunna gwe nno olayika otabuliise nkulaba nawe ofunye obusalafu salafu otandisa okukendeeza engoye naye nga nabbi bwe obulamu bwe yakola ki obulamu bwe yaliko so mufunze faida ezo ze njeyagadde tufunemu mu umura n'ebirala bingi naye olw'obudde tujja kukoma bidnila saballa tabaraka wa taala akkiriza umura yasse ere dua zonna tusabiddemu saba Allah abeerenga azikkiriza atunyweze ku tawhidi ne sunna kwabeere atuttira atuwa obuwangazi obulungi atuwe n'enkomerero ennungi bitulinamu obukendevu Allah atusonyiwe saba Allah atwagale n'abantu b'enju yaffe atuwe buli kalungi konna akalungi gye tuli mu dduniya akatuwe wakadhalika n'akhira Allah atuyingize jjana bila hisab wala adhab tusaba Allah ateke baraka bagana baffe abatuleese Allah bayisirizaako okutuleeta wano aqidatu awalan ajongeremu baraka abawo okwongera okutuukiriza wakyalina obukendeevu Allah basonyiwe Allah tabaraka wataala tumusaba atuzze wano ebbanga lyamala nga atuwadde obuwangazi atuzze wano emirundi n'emirundi nga tudda ku lulwe na kumusiimisa nakwongera kumusinza so si kinyumo tusaba Allah n'ab'enganda zaffe bonna abali ku tawhid Allah bawe chance omukisa ogutuukako ku nju yeeno n'okukola emikolo ekifaanana bwe giti era nsaba Allah tabaraka wataala atuzze tukole hijja atuzze atuwe furusa tudde tukole hijja بإذنه تبارك وتعالى اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته